wasam ire danni ne sonnire non gere kay non ni derirta
gille duubi ujunaji ɗiɗi e jeegom Niger fuɗɗi no juula ñalloma julɗe kosam Niger kan durugol no woodi nafa sanne gam no yara faggudu leydi di yeeso
Aissa Manga no tawadere rewɓe wayloɓe kosam o ekkiti rewɓe kewɗi no kosam wayli titte
e pullo kay no taw golle kosam kadi giɗɗo gilla ñande ni ɗo ummi ley kosam ummi ummake ley kosam ley pendiɗam kosam ire ɗannine sonnire no gere kay no ni jadirta ɗin kay ano produit amo teddinmi an woni waagasi an woni waagasi gam waagasi on de min gaɗi min gaɗi ɗum brochette min gaɗi ɗum brochette min conna to soode du sannani min keɓa hano koman duuji
kadi sumana jaro kosam sanne o wi no weltoro sanne e julɗe ko kosam ittana nder fufu duniyaaru
mo yaray kosam du sampi gam gite mum no buman noon min kay miɗo yara kosam sukaɓe am no jara kosam wala mo yarta gam min kay banuwal bumbo laɓirami ɓe pullo wi banuwal fuu hanti
Boubacar Alzuma hoorejo walde gazel suddu baba hawrinde noon ko duroɓe o wi hooreɓe leydi Niger no kaani ada dabareji moƴƴuɗi ko hokkata kosam dimakum
e saɗorma ni ɓurka hewde kam woni guineji gollirɗi heƴƴora e himɓe ƴaɓe say fusa'aji watte hano noyi watta dabareji dese ko watta baylol kosam na noyi kosam heɓirte noyi watta keɓen na'i baali geeloɗi tawi ko soosi goduɗi kosam e kewɗa say golle ɗen ɗon du ardine e fa hande sirio himɓeje hano cefe cefe ko yiyete chaine de valeur ɗo tawa duroɓe ɓen e bayloɓe kosam ɓen sonnoɓe kosam ɓen gaddoɓe safariji ɗiɓe cegodiri no wooɗi ɓe kokkedu balla kaaji
hawrinde mbitede enfilé ko hawri golliroɓe kosam nder leydi Niger nder maɓɓe na tawa debbo o ni mbiteɗo Aissa Diallo Aissa Diallo ni o wi no nodda e duroɓe e wayloɓe kosam ɓe kokka kosam sembe e kokka golle maɓɓe sembe
fulaku yo payilawol kosam hande sa tawrama golte ɗiɗi na tati fuu no waawi jolliɓaade ma sa Allah yaɓi ha nafoto dabaji e ko'e majji no nafoto ley filla kosam ɗam
Amina Diofo ñaame VOA fulfulde